Cause my girl is the alone. As I fight for.
Ngibuze ngale ndaba zayizolo ngifike nezamlana siphutha iconvoy ngiphethe upixel enqulwini inozolo 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 ngicela ungangibuze ngale ndaba zayizolo ngifike nezamlana siphutha iconvoy ngiphethe upixel enqulwini inozolo usiqala ufaka thuku uzovuka uba izolo phela bengidakiwe 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 Ngiphethe ezinhle zodwa ngikhethe iphele emasini nomambrus ngimbiza ngopumpkin ekhaphini bekhona into edeshiwe bebathi umbali nami ngike ngamshova ezami igove ingane bese shaya ikona nkabunga warnemali vele sazopopa inclabination etimini womakhonya siphethe igiligit giligit ushuni pzed spinning it spinning it aborace kamane m3 m3 oh ngabi feeling feeling. Ngicela ungangibuze ngale ndaba zayizolo ngifike nezamlana siphutha iconvoy ngiphethe upixel enqulwini inozolo usiqala ufaka thuku uzovuka uba izolo phela bengidakiwe 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 bengidakiwe.
I'm going to go to the house.
Bengidakiwe, bengidakiwe, bengidakiwe.